ngiphele la bethi biki ngingaphansi ngibubhele ithunga la sithi sami mimi ngiyazi ngeke ngahlala phansi kuze njengempilo yami uthi ngale ndlela zami nkosi impela ngiyophele la bethi biki ngingaphansi ngibubhele ithunga la sithi sami mimi Ngiyazi ngeke ngahlala phansi kuze njengempilo yami uthi ngale ndlela zami nkosi impela ngiyophele la bethi biki ngingaphansi ngibubhele ithunga la sithi sami mimi ngiyazi ngeke ngahlala phansi kuze njengempilo yami uthi ngale ndlela zami nkosi impela ngiyophele la bethi biki ngingaphansi ngibubhele ithunga la sithi sami mimi
But to move past that, but what's next? The casket.
Casket.
I tell you, Lala, go no. Who can go no? Nija go no. Papa, nana, no. Do to say no. Quack your swine, no. Spong on the skipper, go no. Do to talk to Lawa, no. You forget, no. Sabu, follow. Nanga, ya, no. Safeli, so no, Zalo. Is that my swagger, boy, sweet? Catino. Sasuzobu kala ngende ambe swini Kanti wena spala uteli Umkazi ofele ngomeni
Ngiyazi ngeke ngahlala phansi kuze njengempilo yami uthi ngale ndlela zami nkosi impela ngiyophele la bethi biki ngingaphansi ngibubhele ithunga la sithi sami mimi Ngiyazi ngeke ngahlala phansi kuze njengempilo yami uthi ngale ndlela zami Kosi impela ngiyophele la bethi biki ngingaphansi ngibubhele ithunga la sithi sami mimi
melengan